Hawu senkulile ngalokhulekwa. Asenkulile ngalokhulekwa. Labafana bamanje abakwazi ukunyamezela makhona abadala nje ungasaba ukuphela indlela buzwa kwabaphambili kuyokusiza ukubhokobela hey nomhlaba uyahlamba mntanami kuyokusiza ukuhlonipha safika ngendlela thina yezwe lomthani ayisekonakele mntanami awuyeke ukoye yena abatheleli ngane yami sesifile isomiso. Mangibhala le ngoma ngikhiza ngifikelwa nyempisi ngikhumbula uManqoba umakama ungishiyeleni awunobaba wangishiya ngisesemncane ngiseleleni uwuvuka nami kodwa ngikhalwa ngifundisa umsebenzi yebo ngifundisa umsebenzi wathi kunzima emhlabeni second ethelela nguqe phansi ubuthosa bukhokheli ngashiya amadle yeyeni njombe indala hawu yeni zohlala ngikhumbula imyalo yakusahlela enhlizweni
When mama died, granny, my world came crumbling down. Ibinguwe who helped me pick up all my broken pieces. Wandi kulisa, wandi fundisa, wandi sondeza, wandenza umtu ebandwini makulu. Makulu ndiyabulela for the person you made me. My words have tears in them because of my deepest gratitude. You've been heavenly, dude. A love like ours, yakhiwe ezulini. Uyichomi yam when everybody has turned against me. Uyandihlekisa. Makulu, ndiyakuthanda. Makulu, ndiyakukhumbula. Ndiyakukhumbula.
Bathi khona uManqoba. Mashiya. Ngibuse sasa. Bathi khona uManqoba. Wemaphumo. Umsebenzi yami. Ngathi sasa.